mapenzi ni kama safari hii. Kukuenzi kwangu zawadi. I like your style, I love the way you smile, I've fallen for you. Nimekuwa wazimu, baby, nitasema bila haya. Moyo wangu wakupenda, nitaimba kama kwaya. Penzi lako fire, fire.
Wasafisha moyo wangu. Fire, fire.